Matiw, sura sappo e joweego'o, aya go'o yaaki nayi. Ardiiɓe ngiɗi waɗaneeki kayɗiniiɗum. Farisanko'en e Sadusanko'en ngari to Yeesu, e ɓe ngiɗi foonduki mo, sey ɓe mbi'imo, o waɗanaɓe goɗɗum kayɗiniiɗum ƴiwayɗum to Allah. Yeesu nooti wiiɓe, to naange hiiri dow wooji, on mbi'a jaango njayri wooɗay. Ɗon ma to subaka waɗi, on ngi'i dow wooji, e woodi duule kootoye, on mbi'a hande ɗum waɗay iyeende. On mbaawi raaruki ko woni e dow, andon ko waɗata, amma on mbaawata faamuki ma'ana kuuɗe ɗe ngaɗaymi. Yimɓe jaamanu ɗum, kalluɓe, ɓe kulata Allah, e ɓe ngiɗi holleeki goɗɗum kayɗiniiɗum, amma wala ko ɗum hollata ɓe, sey ni ko heɓuno annabi Inuusa, sey o ali ɓe o dilli. En nani, gaɗa Yeesu jaɓɓitake, yimɓe ko waɗi wojen dubu nayi, ɓe o nyamni e buroodi joweeɗiɗi tan, sey o natti koomiwal, o yahi leydi Magadan. Ɗon en nani, bo nonno janguɗen, Farisanko'en e Sadusanko'en ngari to maako, e ɓe ƴamamo o waɗanaɓe goɗɗum fii kayɗiniiɗum, ƴiwayɗum diga to Allah, ngam ɓe tabbitina o lilaaɗo Allah. Ɓee Farisanko'en e Sadusanko'en, n ardiiɓe diina Yahudanko'en e jaamanu annabi Iisa. Kamɓe, ɓe koolaaki annabi Iisa woni Almasiihu mo Allah liloyi ngam hisnuki yimɓe duuniyaaru diga hakke yaaki aljanna. E ɓen ngedda fuufii kayɗiniiɗum ɗum annabi Iisa waɗata. Nonno njangirten nder Linjiila, en nana kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Iisa waɗata, e mo yamɗitina ko iri nguye nyawu. En nani e mo yamɗitina wumɓe, jaaraaɓe e mo yamɗitina ɓe, gooduɓe ginni e mo hendaɓe e ginni ɗin. Nden en nani e mo yaaɓa dow diyam, e mo yaha bo jahoo dow leydi. E kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe njanguɗen nder Linjiila ɗe annabi Iisa waɗi. Amma fuu e non, ɓe e ardiiɓe diina, ɓe koolaaki kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe annabi Iisa huwata. En nani non ɗo jangirɗen tongaɗa, haa maa e ɓe mbi'a e mo huutira bawɗe ginni ko bo bawɗe sheeɗan, ngam ɓe mbi'i e bawɗe ba aljabul laamiiɗo ginni o wurtinta ginni. Ngam non ɗo'o en nani ɓe ngari to annabi Iisa, e ɓe ƴamamo ngam o waɗanaɓe goɗɗum fii kayɗiniiɗum ƴiwayɗum to Allah, ngam ɓe tabbitina lallay o lilaaɗo Allah, lallay o annabiijo Allah. Nden ɓe njaɓa ko o wi'ata. Amma non no janguɗen en nani ɓe garu ngam ɓe foonda annabi Iisa. Bo non no sheyɗan foondiri annabi Iisa, bo non no janguɗen nder suura nayi, sheyɗan wi'i annabi Iisa, to an woni ɓiɗɗo Allah, wartir kaaƴe ɗe buroodi. Ɗo bo en nani ɓe e Farisanko'en ɓe ngari e ɓe foonda annabi Iisa, wiki o waɗanaɓe goɗɗum kayɗiniiɗum ƴiwayɗum diga Allah, to ɓe tabbitina lallay hanko o annabiijo Allah, hanko o lilaaɗo Allah. Ngam fuu nder annabo'en ɓe Allah liloyi, e ɓe kuwa kuuɗe kayɗiniiɗe, tabbitinayɗe hamɓe en lilaaɓe Allah. Ngam non ɓe Farisanko'en e Sadusanko'en ɓe ngari e ɓe ƴama annabi Iisa, o hollaɓe goɗɗum alaama ko kuugal kayɗiniingal ƴiwoyngal to Allah, ngam ɓe tabbitina. Amma en nani Yeesu nooti wi'iɓe, to naange hiiri dow wooji, on mbi'a jaango njayri wooɗay. Ɗon ma to subaka waɗi, on ngi'i dow wooji, e woodi duule kootoye, on mbi'a hande dum wadai iyende. Annabi Isa e habana be fari sanko en, gam e bendara dow, be pama, ko wadata, boto dum wadai nange, e be andi lalle hande nange wadai. Dento dum wadai ndiyam, e be andi lalle hande ndiyam wadai. Enen ma non hande, banyato endari, dow, engi, yana imajum, embawa famuki ko wadata, to dum wadai nange ma en andai, to ndiyam dum wadata ma en andai. Gamnon, annabi Isa wii, on bawi raruki ko wani edo, andon ko wadata, amma on bawata famuki ma ana kude denga daimi. Se o wibe, yimbe jamanu dum, kallube, bekulata alla, ebengidi holleki gotum kaitini dum. Amma, wala ko dum hollata be, seni ko hebuno annabi Inusa. Gamnon, annabi Isa e habana be e fari sanko en, e sadu sanko en, ebembawi raru ki dow, be fama ko wadata. Amma bengani, holaki, kude kaitini de e annabi Isa wadi. Gamnon owi, be kallube, be kulata alla. Annabi Isa huyi kude kaitini de, dermape, bengii, benani, amma fu enon benjabai, amma bengari, ebe jama annabi Isa uwadanape, gongal kugal kaitiningal, iwengal to alla gambe tabitina. Amma o enani, owi ibe, wala gongal kugal kaitiningal, gal alla watantape, seni, kohebuno annabi Inusa. Bonon no janguden, tongada, Enani, annabi Isa, ekitini wiki, bonon no annabi Inusa, wadi balde tati, nderredu lingu, tau, ngututimo, dande mbela. Nonma, annabi Isa, wadata, wato omayai, o uwe, gada balde tati, o umodoto e yonki. Gamnon, o wii. Wala gotum alama, ko alla hollata yimpe jama numako. Dapitaype dum watanape fi kaitini dum. Seni, do maide mako, e ummaki mako diga maide. Hanjumbo wani alama, tabbitinay dum, hanko olilato alla. Tabbitinay dum, hanko wani almasihu, chisnay do, yimpe duniyaru fu diga hakke muen. Elawol maide mako, e ummaki mako diga maide. Gamnon, fu jabudo dum fi kaitini dum alla wadata, e jama numakbe, seko wala ohebay kisnam, ohebay yafuye hakke, obohebay natuki, lamu alla kobo aljanna. Gamnon, alla shiri, wadi bolawol, gam hisnuki, bi adama fu diga hakke mabbe. E kita alla nder hite jahannama yaki aljanna. Fu koli do dum dong alama. Fu jabu do dum alama. Maide annabi Isa. E ummaki mako gada balde tati. Seko wala. O heba inatuki aljanna. Gamnon annabi Isa wii. Be fari sankwen esadu sankwen. Wala got dum alama. Dum alla hokatabe. Seni do maide annabi Isa e ummaki mako diga maide. To be njabi dun don alama, to be kisai, to be nganyi, be kalkai. Ha hande, to edum meta do maide annabi Isa e ummaki mako diga maide gata bal e tati. Yimbe engia, bo mfeure, bo mkangal, bo na ngonga. E bembia, annabi Isa mayai. Amma to'o, ennani, annabi Isa wi, kanjum wani alama mautum. Gam tabbiti nanki, yimpe duniyaru. Alla liloimo, gam ohisna, fi adama fu diga hakke mabbe, yaki aljanna. To ahedi gotum alama, fere, banda, dum maide annabi Isa, e ummaki mako diga maide, to ayata gotum. Wala gotum alama dum hollata makadi. wala goddum alama dum gi'ata kadi. Gam non hande fu kolido wiki annabi Isa mayi dow gafangal o uwama den Alla ummini mo gada balde tati gam yafuye hakke mako seko wala o hebay kisndam o hebay nattuki aljanna. Gam non romanko en wato derewol romanko en sura sappo aya bo jowenayi yaki sappo wi'i gam ta wi'i e honduko maada Yesu o jomirawo nden ta holake nder bernde maada wiki Alla umminimo daga maide a hisai gam der bernde neddo holoto almasihu wato annabi Isa nden Alla wartiramo adilijo nden e honduko neddo wi'ata en jairi Yesu woni jomirawo nden hisa. Gam non bandirabe am Alla e tabbitinana en do o wiki e lawol maide annabi Isa dow gafangal e rufuki iyam mako gam lotuki hakke bi adama e umminkimo diga maide gada balde tati fu kolido ngal kugal fu kolido ko almasihu wadi ko boko Alla wadi gam hisnuki en diga hakke meden. En nani Alla wadi alkawal hisnuki mo diga hakke yaki aljanna. Alla wadi alkawal wartirki mo adilijo Yeso mako. Emi do'o Alla hokka en famu dum alama dum Alla e hore mudum holli en gam hisnuki en diga hakke meden e lawol maide annabi Isa dow gafangal e ummaki mako diga maide gada balde tati. Alla hokka en famu dum alama. Alla bo walla en kepten bawde e hikima Alla e lawol mako gam hisnuki bi adama fu diga hakke. To en gartu bo be farisanko en kallube be kulata Alla ganyaybe kugal Alla gam hisnuki bi adama diga hakke mu en lataybe moyere Alla amma hani njaben moyere Alla nde kisndam de e juude didi e bernde go'o gam yaruki en aljanna. Gam to en ganyi moyere mako en ganyata kita mako nder hite jahannama. Gam annabi Isa mayu dow gafangal gam hisnuki en diga ka kita nder hite jahannama. Gam non Alla walla en dawtana en famu dow maide annabi Isa e ummaki mako daga maide. Jomirawo wallito en. Jomirawo barkidina walde mudum der berde meden. Amin.